waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
gobollada ku yaalla koonfur bari ee dalka Australia ayaa isu diyaarinaya kulayl daran oo muddo dheer socon doona, kaas oo la saadaaliyey in uu bilaabmi doono dhammaadka toddobaadkan. Hay-adda cimilada Australia, Bureau of Meteorology weeye, ayaa ka digtay in heerkulka ugu sarreeya uu gaari karo in ka badan 40°C maalmo xiriir ah toddobaadka soo socda, gaar ahaan iyadoo qaybo ka mid a gobolka Victoria lagu qiyaasay in uu kulayluhu gaari doono 48°C. Magaalooyinka waaweyn ayaa sidoo kale la filayaa inay la kulmaan kulayl aad u daran, iyadoo Adelaide, Melbourne iyo Canberra laga saadaaliyey in ay gaari doonaan 40°C maalmo badan. Afhayeenka xarunta xakamaynta gobolka Victoria, David Nugent, ayaa ka digay in ay mawjada kulaylku keeni karto dabab kaymeed khatar oo cusub, ugana sii dari doonto dababka durba ka holcaya deegaano ka mid a Victoria.
Three of our major fires that are still going, a number of other fires that we have been able to contain over the last few days.
Kamida dababkeena waaweyn ayaa weli socda, halka aanu tiro dabab ah oo kale ku guuleysanay inaanu xakamayno maalmihii dambe. Laakiin marka xaaladuhu kululaato ama xaaladu kululaato, heerka khatarta dabku wuu sarreynayaa, sida berita la filayo ama laga filayo qaar ka mid a degmooyinka. Waxaana si gaar ah ugu dadaalaynaa inaanay dababku si weyn u fidin inta xaaladaha adag socdaan, ayuu yidhi. Hoggaamiyaha mucaaradka heer federaal Susan Lee ayaa sheegtay inay weli ku kalsoon tahay inay sii ahaan doonto hoggaamiyaha xisbiga Liberaalka kadib markii uu xisbiga Nationalku mar labaad muddo ka yar hal sano gudihiis ku dhawaaqay inuu soo afjaray iskaashigii isbahaysiga. Hoggaamiyaha xisbiga Nationalka David Littleproud ayaa ku eedeeyey Miss Lee kala burburka isbahaysiga, isaga oo sheegay inuu isbahaysigu burburay kadib markii ay baajisay shirarkii xisbiga ee wadajirka ahaa oo ay iska indhatirtay walaaca xisbiga sharciga cusub. arrintan ayaa timi kadib markii 3 senator oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga Nationalisku ay jebiyeen midnimadii golaha wasiir ra-sugeenka mucaaradka iyaga oo ka codeeyey sharci ka dhan ah dhahadalka nacaybka, kaas oo si deg deg ah muddo 2 maalmood gudahood loo marsiiyey baarlamaanka. David Littleproud ayaa sheegay in Miss Lee ay ahayd inay tixgelin dheeraada siiso senatarada maadaama waqtiga deg dega ah ee sharciga lagu ansixiyey uusan ogolaanaynin habraacyadii caadiga ahaa ee wadatashiga labada xisbi. Waxa uu sidoo kale sheegay in senataradaasi ay si cad u muujiyeen walaacooda ku aadan sharciga hadalka nacaybka. dhankeedana Susan Lee ayaa u sheegtay telefishinka Channel 9 in xisbiga Liberaalku uu yahay koox midaysan. hay-adda Islamophobia Register Australia ayaa si adag u cambaaraysay waraaq nacayb ah oo ay ku tilmaantay mid aad nahadin u leh, taas oo loo diray imaamka masaajidka Lakemba oo magaalada Sydney ku yaala. waxyaabaha waraaqda ku qornaa ayaa waxaa ka mid ahaa hanjabaada cadcad oo dagaalo ah iyo baaqyo dil oo lagu bartilmaameedsanayo bulshooyin kala duwan. waraaqda oo ahayd mid lagu qoray gacan ayaa lagu keenay boostada 22-kii Janaayo. waxay waraaqdu ku baaqaysaa weeraro isku mar dhaca maalinta Australia Day 26-kii Janaayo, laguna fulinayo ama lagu samaynayo cabsigelin, burburin hantiyeed iyo afduub. waxayna sidoo kale buurinaysaa in la weeraro dad ka tirsan kooxaha la bartilmaameedsanayo haddii ay dibadbax sameeyaan 26-kii Janaayo oo ah Australia Day. Islamophobia Register Australia ayaa sheegtay inay waraaqdan gudbisay booliiska iyo hay-adaha ay khusayso si baaritaan loogu sameeyo, iyadoo ka digtay in fariimahani ay ka dhigan yihiin khatar dhab ah oo ku waajahan amniga guud ee bulshada. dadka guryaha ku qaata deynta bangiyada ayaa looga digayaa in koror kale oo lagu sameeyo dulsaarka deyntu uu ku dhici karo toddobaadyo gudahood kadib markii tirooyinka shaqooyinka ama dadka shaqada haysta ay si lama filaan ah u muujiyeen korodh, taas oo sii kordhisay walaaca bankiga dhexe Australia oo ku saabsan sicir bararka. tirooyin ay soo saartay hay-adda tirakoobka Australia Bureau of Statistics ayaa muujinaysa in heerka shaqala'aanta hoos ugu dhacay 4.5% bishii December, taas oo ka hor imanaysa filashadii ahayd in heerka shaqala'aantu ku ekaan doono 4.3%. Xogta la xiriirta suuqa shaqada ayaa badanaa isbeddel badan leh iyadoo uu bankiga dhexana isha ku hayn doono. Si kastaba ha ahaatee, dhaqaalayahano ayaa sheegaya in tirooyinkan cusub ay noqon karaan ama keeni karaan sabab lagu kordhiyo dulsaarka. Hogaamiyeyaasha Yurub ayaa soo gabagabeeyey wadahadallo degdeg ah oo uga socday magaalada Brussels, taas oo ay kaga arrinsanayeen hanjabaadaha cashuuraha ee madaxweynaha Mareykanka ee ku saabsan rabitaankiisa ku aadan inuu helo Greenland. Donald Trump ayaa sheegay inuusan hadda qorsheynaynin inuu cashuura ku soo rogo midooda Yurub, isagoo isla markaana sheegay inaanu xoog u adeegsan doonin rabitaankiisa ku aadan helitaanka Greenland. Gudoomiyaha Komishanka Yurub, Ursula von der Leyen, ayaa sheegtay in hogaamiyeyaashu dib u xaqiijiyeen rabitaankoodii dejinta xaaladda, iyagoo isla markaana xoojinaya midaysnaanta ay hogaamiyeyaashu la garab istaagayaan Greenland iyo Denmark.
It was very clear in the discussion that we were successful in withstanding by being firm but non-escalatory. And most importantly, very united.
Aad bay ugu caddayd doodayada in aanu ku guuleysanay in aanu meel adag iska taagnay, laakiin aanan sii hurin xaaladda. Sidoo kale waxaanu ka wada hadalay oo noo caddaatay inaanu aad uga shaqeyno madax banaanida Yurub, dhaqaalaheeda, awooddeeda iyo ammaankeeda, ayay tiri. Ergega Maraykanka Steve Witkoek iyo Jared Kushner ayaa ku sugan magaalada Moscow si ay ula kulmaan madaxweynaha Ruushka. Kulankan ayaa imanaya ka hor wadahadal saddex goosood ah oo u dhexeeya wufuudka kala socota Maraykanka, Ukraine iyo Ruushka oo lagu wado inay ka dhacaan Imaaraadka Carabta dhammaadka toddobaadkan. Dhinacyadana ayaa ka wada xaajoonaya soo afjaridda dagaalka Ukraine, iyadoo madaxweyne Volodimir Zelenski uu xaqiijiyey inuu shuruud ku xidhay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ka qayb galaya shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos, Switzerland.
The document has to be signed by the sides, by the presidents, and then we'll go.
One diyaarinay dokumentiyadii buu yiri, dokumentiyada waa inay saxeexaan dhinacyada madaxweynayaashu, kadibna waxaa la marin doonaa baarlamaanada Mareykanka iyo Ukraine. Saadaasha hawada ee dalkan Australiana jimcahan waxay ahayd sidan soo socota. Magaalada Perth qayb ahaan daruuro 25 digrii, Adelaide qorrax 35 digrii, Melbourne qorrax 26, Canberra qorrax 28, Sydney qayb ahaan daruur 25 digrii, Brisbane qayb ahaan daruur 31, iyo Darwin oo laga filayo shuuxyo iyo roob weyn oo galabnimadii la filayay isna 32 digrii. Halkii dollar ee Australian ahna maanta waxa uu suuq lacagaha ka joogay ebar $0.86 Mareykanka, 1.15 waa dollar iyo 15 senti oo dollarka New Zealand, 2.01 dirhamka Imaaraadka iyo eber 0.18 euro ah. Warkii jimcuhuna intaas ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.